maseri, wacha moyo ufunguke. Cause I'm so tipsy and you're so in my head, and I'm trying not to lose my friend. Jumping off the friend zone, jumping on baby, out of the friend zone baby, and I got no parachute. Jumping off the friend zone.
Hey guys, welcome and welcome back to the 6th episode of the Gazebo Podcast, hosted by myself, Marvin Kehato, aka Your Sister's Desire, aka Muriwa Mta, aka the Muratina Maestro, aka Captain Caveman, aka your boyfriend's role model, aka the Coochie Scout, and of course Mr. Eat It Right and Fuck Her All Night. And I'm joined by my co-hosts
Kelvin Gatimu, aka Mr. Smooth Moves, aka Chocolate Superman.
And I'm Oscar Oyugi, aka Oyugs.
Hatuwezi jua. Anyway guys, as usual, unajua lazima nipeane shoutouts. So like, I have a few shoutouts here. Shout out to Jackie, Denison, Fiona and Joss. Kwanza Joss, like, from certain point of view, alikuwa ananisumbua. Ile ananiambia story za episode. And za episode ina drop lini? Like, kesho. Kesho ina come. Ina come lini? Kesho. Mina postpone tu, cause like, at the time nilikuwa busy kiasi, so I couldn't edit it. But sana nisumbua tu, yani ananipea tu, yani ile saikadi eventually. I edited Nankaplu, so shout out to Joss, huge shout out.
Me miss lakini, it's been a minute.
Walai, like for us who are in public schools, as you know, jua tuendi shule, okay, kuna wale wamerudi, but si department yetu imelegeza inawezi, ndio. So like, baka tuwana, I guess mjano.
I guess ni school zote zimerudi isipokuwa klasi yetu. But then klasi yetu pekine ijarudi, klasi zote zimerudi isipokuwa yetu.
Sisi hata online manze, tunafanya tu moja moja, nothing serious. Mina sikia tu wamefanya di exams, to be honest mi niko envious. Like, cause wawa nasonga, si tunapati tu pale pale.
God's timing, wachana wapatie hope. God's timing.
So guys, before anything else, like, mi niliona story flani ya corona this week. It really scared me. So like, ilikuwa hivi, kulikuwa na mtu hii. Actually, my mother sent me the video, ilikuwa nasema, kulikuwa na mtu fulani about 12 years old walikuwa shule. Alafu saa huyo mtu after like a while akaanza kupata sneeze, but hakuwa na mwana mwili in any way, hakuwa na ati nasikia uchungu kwa kifua or anything, just sneezing. Alafu one day after ametoka kwa pitch, after ametoka kucheza ball and all, ametoka kwa bafu akakollapse. After collapse, unajua saa hakuwa na breath, so like mabeshti wake akakam kumsaidia. Ako like wanataka kumhelp out juu, clearly anasuffocate. Then, waka call teachers wawili, so waliko mabeshti watatu na walimu wawili. So after walimu kukam, si waka ajaribu kumpeleka hosi, but aka kufa kabla peleko hosi. Yeah, so after 2 weeks, hawa watu wengine watatu waka kufa. Wenye walikam kumsaidia, alafu currently as we speak, kuna watu wawili wako, I mean, au walimu wawili wako.
I see you.
Yeah. Like, used to really miss food, bro. Like, 5 people wamekufa in a span of 2 weeks from one person. So clearly, corona ni kitu serious sana. Like, what of people kwa kajo?
Azinio ni kitu real juu. Hadi kuna doctors wenye wamededi. In the course of the week, brilliant minds. Unaona? Kwanza moja alikuwa professor. Huyo mwenye alikuwa sijui Professor Were. Mwenye alikuwa Kenyatta. Urologist.
Yeah, manzi.
Unaona?
Urologist tufanya nini, bro?
Hizi stories za siwezi kumbuka kidney. Siwezi kumbuka kidney vizuri, lakini ana deal na kidney.
Okay.
Ana deal na kidney zae. Na alikuwa anga, I guess alikuwa anga kama Mbigi Kenyatta, alikuwa anga head of hiyo department. Na alikuwa, the fact that yeye alikuwa professor, ina maana yeye alikuwa brilliant mind.
Yeah.
Na kupata replace mseka huyo ni hard. Ni hard.
Yeah.
So corona ni real. Wear your mask. Karibu ni semester strap up. wear your mask. Keep social distance too.
Yeah.
Na I guess too.
Especially social distancing. Mimi naona hiyo like watu ni kama wameacha kufuata as much. Naona like even when you hang out with your friends with social distance too. But
juu pia ujui malio best yako ametoka.
Yeah, pengine ame pengine pia amekuwa nini isolated home but labda amepata kwa njia.
Na labda yeye ni carrier, immune system yake ni stronger kuliko yako. Yeah, so yake inaweza yetu anasema tu usifili bana. Sense of smell na taste, lakini yako easy. Yeye feel kitu kingine, lakini wewe ikikupata unajua see the same.
Manyuri ana siku mbili. Like kuna watu hadi hawakai for long by the way. Kwa mimi sasa ni kwa dhani hiyo corona ime tangwa. Ime adapt.
Ime mutate.
Yeah, you know what I mean. Ime mutate. Yeah.
But corona ni real.
Yeah, so take care, guys. Take care.
And sanitize.
And definitely. Yeah.
And by the way, hii weekend imekuaje? Hiyo ni kitu tume ilikuwa na peace. Kwa tu ipite tu hiyo.
Oh, the week.
Yeah.
Okay, acha nianze. The week has been. It was just easy. Nothing much. Nili edit the podcast, nika upload, nika pata some feedback. Yeah, and I was just chilling with my friends rather.
Taki kuongelea story yangu hai.
Atulia bana. Mwede saa silikombia mapiru wangu listening to this. But anyway, context. So chani wapea a bit of context. So kare, apparently, like my peru's got some info that I might be smoking weed or cigarettes. So like it hasn't been an easy time at home. And basically, niyo tuneza sayo my thoughts. Yeah.
Lakini
uongo.
Oh, smoke. Hata mimi nina shindo.
Lakini nilishtuka vile nilisikia hivyo.
Mimi tunakeleaje hivyo?
Kwa yako tu.
Kwa
na smoke. Kwa
kuekeleaje hivyo?
Aliniekelea tu man. Mimi sikuwa mimi.
Wiki yangu imekuwa fit, imekuwa fruitful. Juu tulikuwa tunalima nyanya. Azisha tokea.
Oh, nice.
Sasa hii site tunaziuza. Alafu pia bado nilienda date.
Acha tulia ngoja hebu kwanza kabla
peleka haraka umepeleka haraka
niko make sure nipeleke na rada like tengeneze bei alafu sasa I can buy
sasa hizi tunauza 5 mbao
tano mbao
lakini hii ndio kwa ngali first harvest moja for bob
kwa 5 mbao
moja for bob
ni sababu yangu iko endelea
alafu pia nilienda date ilikuwa fresh. Alienda
wapi?
Mbona unataka kuni contest?
Sio ndo me bring up.
Nilienda Kilimanjaro.
Oh nice, online.
Yeah. Kile kwa Kilimanjaro.
Ulienda di TZ?
TZ Kilimanjaro ya food. Aya.
Kilimanjaro kwa nini wapi? Sita Mountain.
Na hapa
biza Kilimanjaro. Kuna restaurant hiyo Kilimanjaro.
Najua. Mimi kwanza umeenda di TZ na shangani kimeenda a week na diwezi niambie uko.
Wewe acha bana. Aya.
Unajua kutembea tao.
My fault. Yeah.
Ilikuwa Kilimanjaro, ilikuwa na two good vibes and everything nice, nili enjoy.
Oh nice. Ilikuwa food. Niongea afterwards.
Eh, tulibonga afterwards. Ni dem fresh, unaona?
Kuna kitu ilikuwa first date ama?
Na ilikuwa first date tu.
Na mimi sikuna date, sikuwezi kuchacha. Ndio for my next one.
So, uchague pia unaweza chukua demo yako friend zone yako mpeleke date, si lazima ikuwe msemo wenyewe unaweza date.
Tunataka tuachane na hii story. Tuambie weekend.
Bado sijamaliza. Alafu bado na look forward wakati nalo na tua album yao.
Oh yeah,
this Saturday.
28th.
Yeah. Na look forward for that album.
Shout out kwa Kainali.
Ska kwanza. Msi na feeling yako mad talented. No.
Kwa hii industry like anatema.
Huyu msi as in exposure tu. Ndio. As in akona exposure. Lakini nikaa bado
wasi discovered.
Hajakuwa discovered. Na wasi hawako ready. Kwa unajua hawa na kuanga raw. Nikawa sawa kwa ready for his content. Lakini umse ako talent. Zenu kimsikia.
Hadi flow yake.
Flow yake. Kila zenu umse tu. Personally, wana mkompia tu Notorious B.I.G. Juu ya flow. Juu ya flow yake. Na pia venye na pass message yake. Ukimsikiza closely, hazina nakuanga deep kwa lyrics zake. So basically that's na. Bia pa rita rata kushout out Andrew Kibe. Ameanza radio station, rock radio.
I saw.
At least it create employment to more youths.
It's
tough. Kwanza ita imenye arona kuna wasi wengi walikuanga laid off. Lakini, anajua ata employ wasi, ata employ a good number. So, pale tu mhita pale kwa DMs, atafanya mambo yake.
Yeah.
Oh, me, my weekend was just kind of lazy because I met Shags, I think on Saturday, when Rudy, na the whole time I caught me choker, uchovu to, you know,
so the
Peter too. Amen, Peter too, Evio. It's one of those weekends, man.
So today, guys, we're talking about the friend zone. Wendo kenye tumeanze yo yote mtu tumerudi sasa kwa the friend zone. Wendo kenye tulikuwa tunapa kuongelea. Personally, I don't think kuna mtu yote upenda kwa in the friend zone. Unless it's mutual. Kanyi wote mnataka kwa friend zone. Sindio? Lakini hakuna mtu utaka kwa friend zone.
Kuna kwa na mutual.
Yes, kuna kwa na mutual.
Misi daningi kuna kwa na mutual. Na filingi nikaa, unajipatanga kwa friend zone. So na flow tu na vibe.
No, at this point hakuna
jana. Eh, hey, hakuna jana anza ku force issues. Hata tu ningetu hiyo zone na ni relax.
Well, so then you know, mimi naweza sema friend zone inakonga like. Ni kada reward after a friend talking stage.
Eh, yeah, something like that.
Says maivo juu.
By
the way, it's Jeff Kiria in that perspective. Lakini uko right. Friend zone inakuanga. Ma friend zone. Lakini stage ni kifail, inabidi tu mingia tu zone.
Okay, ama mighostiana, inakuanga tu
things. Eh, neither zone, ama kugostiana. Na pia kuna sanya niliyanga friend zone, nite hopo, at the end of the
hope.
Hata panishwa cheo.
In quotes.
Chana mbojati saa. It's time. Nangoja his moment in the spotlight. Nangoja huu demu kuna time itafika ja kwa lonely and that will be my time to strike.
Hey, na kuanga hivyo ikuwa. It's not in the series. Unajua, you cannot do sense of happiness. Obviously, atakuja kukuambia. Kiwa zone, atakuja kukuambia. Kwanza kama mko close, atakuja kushow. So, kwa uliingia zone in the hope of that, unaona?
Na nice. Hiyo ndio
suna strike.
Nafa kuiteke. Mina feel ni kama nilikuwa nataka. So guys, we were supposed to have a guest today, but she wasn't able to make it. Kuna swali specific nilikuwa nataka kumuliza. Nataka kumuliza kama ni possible for a guy kutoka the friend zone.
Iye ni possible.
Like chances ni gani? Nuna sa zingi unukongo ki waste time. Because me, to be honest, kuna friend zones ni me waste time for like 3 years now. Bado niko kwa friend zone tu. Niko tu wapata si push, niko tu like. Nangoja opportunity yangu but I put.
Eh, lakini ukika miaka 3 sasa hiyo nika umeajiriwa kazi, nika ni employment. Hiyo sasa unafaa ujibonge useme eh by the way, mimi sikuwa nika hii friend zone for this long.
Sikuwa
nimeajiriwa. So ujibonge tu useme mimi iko hivi na hivi. Akipatia tu L yako safi, unajua uzuri ya L itakusave yote yenye una waste. Ungekosha songa.
Lakini unajua
ghost tu.
Lakini unajua sasa that it is any time I'm wasting ile tu I'm just chilling ka wewe vile ulisema uninge friend zone unatulia mimi naweza tulia for long mimi sina like sina shida mimi tu just
maybe then ikinyanga friend zone kwa ngali relax nanga story mingi juu wenyewe niko zone hakuna kitu naweza fanya
yeah ni kungoja
so kutoka hapo na tikitap na kwa tu a good friend tunasonga ka injili
come to hang out is the better
tuendelee tuanze ku hang out tuanze ku plan forms as friends lakini sasa ni kitu inakufurahisha lakini hakuna kitu tumezafanya the day
no keyword
kwa power sio mnamaza mse kwa ni Mr. Beaches bana hadi useme kitu
kuchi master bana uko friends on
asasi hadi mimi nimejipata in some friend zones which ni hata sijui hata vile wanajipata huko saa zingine unaona but like Marvin said unajua unaingia tu unaona tu vibes kazi nashika lakini there's a certain level with the Peter unakaa tu hapo kwa umetulia unaona unangoja tu unatulia unakuwa tu moderately a friend si ati
yetile
design sijui unakuwa hapo best wa mtu ezizi
acha nikwambie moderate pia kwa bestie naweza kuwa ni sisemi ni poa kwa bestie lakini kwa bestie una move closer azinyo nikao unapanda podium huko kwa podium lakini kwa bestie unakuwa unakuwa namba 2 sasa unakuwa second in command
unatulia tu sometimes inakuwa advantage sindio that's what you're saying
si sometimes all the times
sio mimi naona anga sio saa zote
mimi naona anga wote kwa bestie
we have had a best friend zinadio alio aje nipatia like mimi ndio sio nikata hii nipatia like ile best friend nilikuwa ni like written on a stone tablet bro I ain't going nowhere hakuna kitu na hit hapo like mimi naona inakonga 50-50 thing sio lazima kuna best friends wengine wako
labda kisikia hisi sata kupatia unaona
so your chances
pengine
yeah,
so like nasema ngoja like saa zingine kwa bestie inaweza kuwa advantage but sio kila saa like kuna watu kuwa na mutual nini like ile mnakuwa friends like friends
nikie mi na believe kawe ni unafaa kuwa bestie kuwa bestie kawe msee a date kawe msee ana date kama msee ana date alafu kuwa bestie wake hiyo ni advantageous. Acha mimi acha niko mbona juu wakikosana nani anaambiwa nani atakuwa na shuda to lean.
Oh,
anaita kwa best team. Na unajua anga venye iko tu sema shuda to lean on is a dick to ride on. Na yeye yeah, exactly. Unaona so kwa best yako ni advantage. Lakini kwa best ka date hiyo sasa si advantage. Sio yenyewe. Hiyo tu wetu ni a good friend.
Mimi rafiki.
Na wewe
ni homie, homie hapo hivyo.
Wewe songa hapo. Wewe yako wetu umesema. Written on a stone tablet.
Like, hey man, kuna besties wengine huko legit besties. Kaa huyo wangu legit bestie. Say I don't think we are besties. Say ni sina bestie. Anasema niko tu.
Personal says you can niko na bestie, lakini
sina wengi.
Sina besties. Sina besties. Unasema hiyo unajua kusema kwa bestie ni maanisho kwa zone. Different areas, different locations. Then pia mimi niko na bestie. Currently niko tu solo riding tu.
Hakuna dema anaweza kuregard as a best friend yani, lakini amjambi yani. Amza confront yani. Like umse ni close yani.
Najua naweza sema mabestie lakini mimi nimekaa bestie, lakini yeye hajanika kaa bestie, unaona? Lakini kuna couple of stories wenye najua anga tuko close unaona, lakini pia sidhani si ni mabesties that much eh, lakini sisi tuko close tu.
Mimi naona anga kwanza
like good friends hivyo.
Yeah.
We are good friends like tukaa hiyo, lakini sisi je kwa hiyo cheo ya? Najua bestie unapatia yangu access kwa information intelligence zingine tu. For you only.
Hata vitu zingine utakangi kujua by the way, but hata feel nataka kukuambia because you're the closest to her.
Juu kitu ya kwanza bestie na mimi ngo story yote, sex escapades zote, bestie huambiwa azi.
Hapo sasa.
Unavumilianga tu. Juu enyewe unabeba kila kitu. Wakijamiana. Wakipendana, sex escapades kiwa work, kiwa fit, unaona? Lakini najokiwa bestie pia unajua as a man pia una feel yenyewe. So nipate tu that one chance, ndio tu uwezi sema.
Unaweza sema alafu iko umemkasirisha sasa kule kwa. Yaani you thought of me like this.
Akutwa tu kwa cheo wetu kwe tu. Kwa uliko na badge za strip off.
When you
are nobody. You
are just somebody that she used to know. Hey, akuna kumbaka. Uko tu zone una float tu. Anakujua cause you all fell out of a friendship.
But mimi na feel friends on set ni mbaya. Kuna wale shore zenyewe pia as a person na feeling unafaa kuwa kwa hiyo zone yake as in as a friend. Hiyo shore ni better as a friend.
Ni better as a friend than
nyingine. Kuliko kila time si mashore yote watu unaweza get down nao.
Hiyo kwanza ni laugh.
Hiyo ni laugh.
Please.
Sometimes pia una feel. Pia mimi nahitaji shore mwenye ni best ya female friend mwenye hata mimi mwenyewe niko na pressure naweza come.
Namchapia
yeye ananisikiza. Kwa hiyo unajua anga shore zona kwanga good at listening.
Very good listener.
So na kama
not good at giving solutions but
listeners kusikiza tasikiza yeah. Lakini mtakapo atakuuliza sata du.
Nilikuwa nataka
lakini the fact that amesikiza hiyo pressure imekutoka.
Na anaweza kurushia dika hug. Unajua si magaza tunanga hiyo emotional. Mimi kinyamwe kuna shida sidhani aka offer an a hug but unajua dema atakuwa.
Mimi chenye naweza offer ni a drink, lakini pia a drink inaweza kuwa si enough kusolve solution yako, lakini najua hiyo hug inakuwa na warmth fulani na feel yenyewe kuna msia ananifikiria.
In a way ina feeling weird like just to hug your fellow guy like hata kama mta hug mta hug for more than 2 seconds unless ni like your brother or your dad kitu
kaya that your dad
that you, I mean skill msee
kwani you all don't have relationships with your dad
me kwa hug my dad msiji ilikuwa lini labda nikiwa mtoto hii. Lakini vile nimekuwa big hivi all grown up sikumbuki the last time nimehad
good memories sharp yetu
kama two gangsters hadi usikia hadi asubuhi kunanga good morning inakwangania inakwanganiaje
mna nodiana hapo hivyo
hadi mimi sasa siwezi kuchota ati inakwanga the same ni venye tu like mimi nikifeel like at getting emotional with my dad ni ile tu like I remember the last time he had me kwa like I guess I year ago kwa nimefanya nini sijui nilikuwa nimemfanyia kazi fulani akafurahi.
As in with fathers, mina feel, amwezi kuwa, emotionally amwezi kuwa close, lakini kuna labda kwa advice nini wewe umeitisha. Vile mimi naona as in our dads venye tu walikuwa, wasi tu ni gangsters, wasi ni G's.
Kweli, kweli. Mtu zingine hata like hawezi aje ongelea. Who shape the talk kwa chat kwenye dad side na Oscar. Who shape the talk?
Mimi atu aikuwa the talk lakini aliniambia ni strap up. Hata hiyo kama tulikuwa tumechill, tulikuwa tumechill naye kwa sitting, akaniambia by the way na joke of age. Na najua na get them girls unaona. Sasa so, akaniambia I hope una strap up. Jionye pia akaniambia nyewe kupata mtu hii kasa hii venye hauna hiyo source of income yako si consistent. Inaweza kwa trick na pia kuna HIV and AIDS at the end of the day unaona.
Yeah, lazima strap up.
Eh, so akaniambia I hope una strap up, akaniambia siwezi eh si hata naishi kwa chupa hata ndani hata niambia abstain alikuwa ananiambia in this day and age anajua kwa abstain itakuwa noma so aliniambia tu ni strap up tu.
Yeah, you're going to have sex like it be
lakini kitu ile last 3 minutes iko last kabla
ni eh iko hivi long
eh aliniuliza hivyo nikamwambia ni strap up akaniambia oh that's good.
Yeah, that's good for the talk.
Mimi nisikupatie usiki. Mimi I think wali assume tu tutaambia hizi vitu zote chuo. Sasa ilikuwa
the system
sasa tukua hii tunakaa down hivi ai
hata
pia ngose tulika mimi yango linirushia gafla bin vuko kwanza kuna chiki kwa kuna chiki ball alafu akai throw hiyo card niko
alikuwa ambush hata tukio kwanza ina ku getting you off guard unashangaa hii story imetoka wapi hadi
ilikuwa hivyo
na wewe ulipatiwa
azimis kupatiwa simu na shughuli school like tu si uongea but atuongeangi like that. The only time I shy come close to that ni the fulani alinitaka I have a girlfriend. Hadi mimi alini ambush. Tuko tu kwa gari, alafu na job ubaya kwa gari, huwezi hepa. Ni wewe na yeye.
Na huwezi slide hiyo story, huwezi jifanya
hujasikia. Huwezi jifanya hujasikia, it's just the two of
you. Hata naweza rudia hiyo swali tu.
Confirm.
Like aliniulizanga kama I have a girlfriend. At that time sikuwa nayo, so nikamwambia I don't have one. But akaniambia in case you get one and mfikirie kufanya anything, please put on condoms. Alisema tu hivyo politely na akanini. Akajisema anything about children. Akasema tu hivyo na mimi nikaget message. So, yeah. Sijui vile tume digress hii story tumekujadi kwa dads. Imenikumbusha certain tweets nilionanga.
Yeah.
Shout out Kendi. Kendi ndo alinitumia hiyo tweet ilikuwa nasema ati. What was it saying? Just talking about how unaenda ku open up. Oh, ati una open up kwa msee. Kumbe huo msee anatafuta content ya podcast.
Anakama na kutuanisha na story yako.
Anakama na kutuanisha, anaulize hiyo topic hiyo siku wako like, why don't you communicate with your father?
Hii ni kwa hivyo. Sipili kamisa napakufanya hivyo. Nusa kia kwa shida, ufai kuja huu ni hivyo. Maybe later watu on in life, lakini at that time, huo msee najua pia atasikiza podcast ajiulize. Yani nilio open up alafu
kwanza ukishafanya immediately hiyo pia
hiyo hata inafanya wasi waanze kuogopa ku open up
kwanza wataacha kuongea ma story na so rest assured guys hata mkituambia ma story sasa tusemangi by the way si content yetu ya podcast.
Yeah, true. Bado tulikuwa kwa friends zone.
Tulikuwa kwa friends zone.
Mimi nilikotaka kukuulizaje mavu azim ukikuwa kwa friends zone kama uko utaka kwa friends zone azim utakuwa rebellious ama azim
oh kama nitakuwa persistent
eh amuru utakuwa persistent utakubali kwa hiyo friend zone unajua sometimes kuna zile friend zone wenyewe unaekangwa na wewe personally uko utakuwa kwa hiyo friend zone
yeah una feel unaweza fight wewe uto
yeah
personally mimi naweza sema mimi utio tu like
kwanza kaa huyo dem date
mimi nakwambia mimi nita chill tu I'm not that aggressive mimi siwezi kukimbiza kama umekata I'm just wait it's for happen na ghost but ya mimi siwezi push, I'm not the persistent type. One thing new about women ni how can I be persistent guys. Mtu anashinda kwa kimsumbua. Unless after you've got her, sasa mnachokozana.
Lakini pia kuna wenye wanasemanga sorry kukuinterrupt nini rudely.
Oh, endelea.
Lakini pia kuna wenye wanasemanga azim akikwambia no, alafu tena uache atasema uku fight ya wewe.
You didn't try hard enough.
Try hard enough. No, at the same time.
Mzee, saa mimi zei pata na any of those, but personally, mina unangatu ikiwa bullshit. Mbona ni try, so usha sema no. Mbona saa ni put any more effort. Ndakapo ni kusubwe ni simp.
Si. Kwa usi lani ni kusimp. Kwa ni kaa ni ya show okay. Concern, as unu na show concern more kuliko hao wengine.
Man, these females have watched too many fairy tales in fact. It's like, hiyo ni kitu ya Prince Charming hapo. Rapunzel. Madizi ni vitu za Disney stories hapo hivi. At this age, you know, na there are so many people from the, especially the internet, unaweza connect na watu wengi sana, hufai ku waste time. Unashinda hapo sasa mimi, yeah, siwezi.
Na yo yugs
nini
as in okay kwa zone na shuri mwenye kwa nataka kwa
zone
as in eh ama tu utakubali tu
kuna vile pia siwezi fight it out sababu pia unajua ukiona kuna signs za kukataliwa na as in sa, hata si signs alafu uzidi tena this way don't
stand hapo sana utakuwa na demo hapo
don't stand with you
demo hapo ndo
don't stand with you
oh sorry for interrupting wanasema hapo ndo demo na kuanga sana katika naweza hivi kwa hiyo kuna blue ticks utakuelewa ni more blue ticks
iko ange blue ticks tu kwa blue na unaona sasa kwa gray
hata sio
gray
unaenda sasa kwa gray sasa atapeke hadi kuzifungua
unaona mimi sijako na aka hiyo hapo
personally pia mimi nikaa pia mimi nikaa nyenye demo akisema no I know is a no mimi siendelee ngepo ku persist ati hiyo nikaa unaangalia hiyo ni kusim basically
yeah
ni simping
imagine unakaa hapo hivyo ati sasa sababu demo anataka uendelee ku persist so unashinda hapo hivyo kwa DM hadi ufike that level yenye anajisikia hiyo ni kusimp nayo in highest level
hai na pia ya kuna reason yake ya kusema no unaona so ukienda hapo kuendelea ku persist atashindwa huyu msee kwani haelewi no ama nini
manzi ha get memo
anaweza kuwa na issue zake zinataka kukuletea unaona pia yeah. Sometimes pia
it's not always about you
pia anaweza kuwa na issue zake nataka kukuletea so anataka kuji find out kuji figure out alafu maybe later on kama utakuwa ume move on that yeah. Is
sina nakupea ka chance eh hivi hapa ni kwangu mara kadhaa napata mtu 2 years ago atakuwa anataka story zako but wale kaia sasa you are talking like hadi anataka link up kwa kaia kumeenda aje
anza ku realize kama sta good vibes
anze ana ame realize by
what hali hata
you are fresh of breath or fresh air.
So I just made a transition to our second topic, FWB. Take yako ina on FWB na panga gani? Inaweza ama iwezi?
Ina depend mali emotionally mimi niko. Unaona? As in ka na while FWB zinaweza
yeah.
Inaweza siwezi kataa na kali ni dempia na feel. Mbona ukipatiwa chance?
Chukua,
usijifanye apati na una keep moral, sijui nini. Wewe chukua FWB. Kama hivyo unajua FWB ni a relationship yenye uko na mse lakini hamtaki kucommit. Kapia lakini sasa vile FWBs, chenye spending na FWBs ni the ending.
Yeah,
you at the end of the day wase uanza ku catch feelings.
Lazima kuwe na mtu mwenye ana feel.
Wewe unajelas ukiona FWBs wengine
mtakaa
like exclusive
FWBs so kama mwombe bebe mimi nikaa napata dem ama mimi napata chali napata yenyewe naanza kujam so, for no good reason anaanza kujam unaona ama pia yeye anaanza kujam unaona sasa uanze ku catch feelings kwa my FWBs sijaisikia story hata mimi mwenyewe kwanza mwiko kwa FWB acha nikuulize hiyo swali.
I mean obviously
mwiko na FWB.
Yeah, I have nimekuwa nao and inishanga tu vivyo vile umesema mtu mmoja ana catch feelings mwingine hataki kuna kwa like. So what are we gonna do? Hakuna mtu anataka ku make the next move. Ama mimi the move.
Kila mtu akona kiburi hapo sasa.
Yes, ndio sasa mnaachana tu na ghostiana mnatakuongea vikae.
Na hindi ilikuwa point yangu, mimi sipendangi FWBs jo hiyo jo kukoste. Kwanza kani ilikuwa na feel, hiyo demu tunaweza kuwa friends, hadi after. Alafu tena tuwaze kugostiana, tuwaze kuchapiana, unaona?
Like mneza make more of that relationship, yo FWB thing. Mneza make more of it, instead of ikuwe to FWBs, mneza kwa di mnaongea. Mneza pata, yola friends with benefits. Hindi also like, is this a friend, but a very good friend, na with benefits. Una kitu kwa kaiyo alafu kimlose na feel
some type away
obviously let me get to you unajua mimi believe sex na pangaroni
intimate
bana
bondage
ngoja Oscar pedia acha nikuulize na mimi ningi nini kuna hii stuff when two people have sex alafu soul ties
I cannot comment lakini as in solitaire ebu miss the nini then kuna kuanga na solitaire na we ama nafaa nafaa kujieleza
yeah please discuss.
Solitaire
moment of silence on the podcast kwa
sababu mimi believe kuna solitaire
like kwa nini
mimi na believe
personally mimi naamini ziko lakini nataka kusikia kwa nini unasema
acha nikwambie mbona si believe in solitaire mimi na feel incompatibility na lazima ulani wewe msi mwingine ndio jeka kwa compatible na yeye lakini najua solitaire solitaire si story na compatibility solitaire ni
solitaire ni
solitaire ni saa zile you love been smashing alafu mna get straight for it from each other. So unapata
yes believe in solitaire.
Like someone can change you through sex.
Maybe I was confused about the definition. So okay, explain hivyo.
Naelewa.
Naweza sema yeah. I kind of agree.
Mimi naona ngazi
na siamini kuna si believe acha nikwambie mbona reason. Hakuna nga solitaire. Kitu ni najua ukianza ku smash na mse mnaanza ku get closer unaona so kuna zile traits za zako zenye apendi
yeah.
Na as a person utajaribu kuzirect kwa wewe mwenyewe ndio uweze kwa compatible na ndio wangu mimi na believe in compatibility lakini si ati hiyo ni juu kange kuambia kuna hiyo noma unge change
lakini unaichukua tu si ati una sadi unajua inakuwa kitu spiritual sana naona inaitwa soul ties juu sex is sacred bro like yo la
kuna vile wewe mwenyewe
unachukua treat yo mse
kuna vile unajua kuna vile wewe mwenyewe utakuwa unafanya hivyo but you won't notice that you actually doing that
exactly.
No, nasema hii ina kama about jua kuchi sana na huyo mse unajua kismash na mse sana unajipatanga most of the time uko na yeye mna chill pamoja so unakuja kwa treat zake si juu mna smash juu na chill na yeye more often
that actually makes sense ndio.
Yeah, like kwanza kama mna vibe tu eh.
Yeah. Good if that be this.
So unapata most of the time na chill na yeye, mko pamoja most of the time. Unajua kwanza kama mna smash na mse hadi na mamboiza au uko na mamboiza most of the time tunakuwa na the show unaona. Pia the girl mnakuwa na the man ndio so unapata unapata hizo traits zake tujua kuchill na yeye sana.
Yeah. Unaanza kuongea almost the same language. Unapata kali
kwa lingo eh.
Kaka kwa anajua sheng, anajua sheng safu huyu sasa.
Exactly. Yeah.
Naziamini mse like kuna watu change other people. Personally from experience me feel kuna some people nikani nilichukua ng treat zao. Sitaongea about that but mimi naona ngani kama like it's really a thing
which is okay. Me na believe ukichukua treat poa
ukichukua mbaya sasa hiyo ndio shida.
Ukichukua mbaya hiyo sasa hiyo ni wewe kujifigure out juu
ejeni kuna solution
sasa hiyo problem hiyo sasa hiyo si shida ya community ama huyo mtu mwenyewe utadate hiyo kwanza unapojifigure out kan treat ni mbaya unachana tu nayo unajaribu tu
kuitoa mimi mzee unaendeje treat mbaya ama hiyo hiyo that point yenye unachukua hiyo treat mbaya ni unconscious hivi
uko unasema sasa zingine zinazo annoyingly.
Yes, ndio azimini unajua ni the souls connecting. Sasa unajua mna exchange. That is necessarily that you to exchange the thing that you want. Unaona utachukua labda the bad one. Unaweza chukua a good trait maybe because you hear watu akismash suddenly scam kwa a wonderful person na amekuwa generous. Na normally hako hivyo.
Obviously unakuwa jovial, unakuwa na a smile on your face.
Oh, because of getting laid.
Hey, obviously. Huwezi kuwa dull 24/7 kama msemenye kwa dry spell. Hiyo ni fact.
Watu wako dry spell wanakuwa ngani depressed mse. Unasikia ngo akiongelea ma vitu zingine uko like bro, you just need to get laid. Get a bit off your chest.
Ana na ku discuss Bible in depth.
Onde wewe kwa atheist. Wait, kwani wewe tulikuwa tunaongelea nini? Tulikuwa tunaongelea FWBs.
Eh.
Ndio tukasema about how mtu anaweza pata a soul tie from an FWB. Oh. So from that point sasa ya soul ties, ndio sasa unapata mmoja wenu ana catch feelings. Kwa sababu unajua sana anaanza ku feel connected.
Yeah, I feel connected alafu anaona it's not mutual
tena. Yeah, it's not getting reciprocated.
Kwa FWBs mimi naona inakuwa all fun and games until mmoja aseme anataka amepata a better no na feeling FWB is na kama question at time.
True.
So yeah, yeah. Justin amepata a better option na ataka commit vile ending yake ikwange kitu to be admired ama eh.
Wake to sad sana.
Ina kama to sad sana jenye una kama umechoma taani.
That is kani wewe ulikuwa na your intention.
Najua mimi na believe FWB zina kuanga mutual. Kani FWB na believe in kitu mmeongea pia the shore on the other side anajua nini FWB nothing
more. Yes, ni hivyo tu. But unajua saa in the process mtu ifika mahali maybe una realize. You know what? I really want this person. Staki sasa unaona vile unasema you're a friend alafu unaanza kumwambia eh mimi nikana pata deal. So maybe she feels like ah no. Mimi nataka kwa wangu sasa safu ni namba kuleta attention juu wewe utaki sasa si ndio
but still unaweza commit kama na feel na vibe sexually mko fiti mko compatible mbona date juu na feeling kwa FWBs kwa utakiisha vibaya the only way ni ku date
yeah after some break up from there si ndio
yeye kutoka hapo some break
up the ending is the same
hakuna tofauti
kwa utaki ending ikuwe mbaya
just
date the person yeah. Inakonga easiest that
true that makes sense maybe this is again your logic at this point maybe unafatu ukodu mdate alafu saa hiyo story isha tu mbele break up uko mbele
that is come to break up mkifeel
mkifeel muwane
muwane muwane itakuwa story to tell
matadi watoto ni hiti so like guys the last to wrap up there sixth episode of our podcast. Remember to follow us on all platforms, Twitter and Instagram. Yeah, it's on the all, Lakuna Snapchat or Facebook.
Called the Gazebo Podcast with an I.
Exactly. Gazebo with an I. And yeah, catch us in the next one. So it's us signing out from me, Marvin Kehato.
Chocolate Superman.
Oh, Yugs.
And yeah, out.
Awkward information vile unani check na maaibu wendo inspiration ya muziki natunga kila siku mentally frustration nimezificha hisia zangu sexual tension baby give me your body cause I'm so